Unda, undale, kisegu, segule, kucho, walema, kambe kalala katune kabafu.
Kuchi sikira jopolo manyani kutecha, haya hinde mlamse ni pecha. Ulamkaze, kachere rwaze, bea chiche na buwane ndere raze. Kabla kwenda mundani hanuna afungulwe, sendiri kahe, panirori holwe. Bogeza chembe chembe, pilipili zikundu haya, nipani chembe, kagwire ingwe.
Chili mando chefu. Tindo kwehu Kata mimila zozu Kukungu mabokehu Hamizi chenda wana umanya huwasiru Chisikira mucho nyibayu nalikwa na kuiru
Siwa pwani tuko juu
Tuko juu
Siwa pwani tuko juu
Tuko juu
Siwa pwani with the best
With the best
Siwa pwani with the best
With the best
Siwa pwani tuko juu
Tuko juu
Siwa pwani tuko juu
Tuko juu
Siwa pwani with the best
With the best
Siwa pwani with the best With the bang
Similana mizi chenda similani
Hai
Vina hama Mdigo na mdihana Jitena mwenga vina sama
Wamejikenda susit Wajipenda Kimejikenda lukatamu Kukonga Wamiji tupate atijiji Yabate na watikaji Waringa with the best
Siwa pwani tuko juu
Tuko juu
Siwa pwani tuko juu
Tuko juu
Siwa pwani with the best
With the best
Siwa pwani with the best
With the best
Siwa pwani tuko juu
Tuko juu
Siwa pwani tuko juu
Tuko juu
Siwa pwani with the best
With the best
See what party with the best with the gang
Naba end if you go go here karisa maita Yamenga kalu mekatia ni angala Yabo veta mulia veta na bere Nabari wenda zaza wifiki za chilere Vinani wira jiriama vinani wira Turumaka umadigo vinani wira Jibana rabai kambe vinani wira Igani angara zulu mchonyi ya vina wira
Chonyi bae moto jipepe Rabai bae moto jipepe Ribe bae moto jipepe Tigo bae Turuma bae Giriama bae moto jipepe Kauma bae moto jipepe Jibana bae moto jipepe Kambe bae Siwa pwani tuko juu
Tuko juu
Siwa pwani tuko juu
Tuko juu
Siwa pwani with the best
With the best
Siwa pwani with the best
With the best
Siwa pwani tuko juu
Tuko juu
Siwa pwani tuko juu
Tuko juu
Siwa pwani with the best
With the best
Siwa pwani with the best With the bang Siwa pwani tuko juu
Na rapide
Siwa pwani tuko juu
Na yemige
Siwa pwani with the best
Yemige
Siwa pwani with the best
Pide
Siwa pwani tuko juu
Ayapide
Siwa pwani tuko juu
Na yemige
Siwa pwani with the best
Ayemige
Siwa pwani with the best